www.atukulu.com.
Machoka pa nyumba uyo mwamuna ligone analila ninjala mwese wakalila padere food macheza lanji makedere waiwala nazo bad macheza lanji makedere paka mwayamba nazo mwatu
Atukulu.com.